Slim Sousa. Yeah.
Babak on the thing.
Come on, chiswangu wa kweli weni petano. Chiswangu wa kweli weni petano.
Gang gang.
You already know. Music.
Nachukia umaskini, yeah. Nipo mtaani miaka kumi sijetoka na subiri nini mtoto wa mjini,
okay.
Yeah. Kinikuta kidimbo na wanangu na vubao utaniambia nini,
right.
Ila ipo siku
tutaishi
vita vikari hila bado ni wabishi,
yeah.
Tunaishi na wana na masnichi muda mchache hila mbona au fiki. Nikipita wana kula buyu,
what?
Mama nenambia son do you,
what?
Wana force tufanane nigga screw you,
yeah.
Mchicha ulianza kama mbuyu,
whoa.
Tukipata tunaenda chief mason,
okay.
Wakituona wana twitter free mason,
okay.
Madem zao na kudua too macho,
yeah.
Nigga hotaweza hii battle, yeah. Life's so amazing. Na mka kinondoni na nakula bata mbezi. Mademza wakalila wahuni doa shenzi. Mtaani kuna njaa hila wana wana blaze,
yeah.
Ndoto zangu soko na ndoto milele. Naweza kuona ndoto kishtu kama kelele,
yeah.
Mchongo hipo hapa so lazima uende mbele. Kinondoni on top bata mita ya mafele.
I need a vacation, let's scrutinize. Think about life, I need a vacation. Nimechoshwa na maisha kwenye spotlight, baby. I need a vacation, ni enjoy life. Kila kitu price. Na nisha haso asubuhi mpaka jioni. Na hii ndo the moment, baby. Sifuri mbili, sifuri tatu, sifuri tano. Magazi juto pesa na fungwa mabano. Kama mchizi wangu wa kweli weni petano. Mchizi wangu wa kweli weni petano. Sifuri mbili, sifuri tatu, sifuri tano. Magazi juto pesa na fungwa mabano. Kama mchizi wangu wa kweli weni petano. Mchizi wangu wa kweli weni petano.
Dad yoto tunashindia kaptula. Tunaendesha mandinga tunapula. Wale walojiona wakula. Leo tunawanyosha kama rula. Saivi nja so kwenye kula. No, saivi nja ipo kwenye mula. Na husio ule wakati wakuja kupati bure na kuzisha na sura. Ukianza kunijaji ndipo toko taumia. Ukija kwenye meza tuliokaa utatumia. Vinywaji utapata ila sio vya kutafunia. Ukitaka kuchanja utachanja tagunia. Tumehasi ukichizi kidogo tukipata uchizi. Tushoza mpaka CD mwenge mina machizi. Usio nolo niko busy, spati mda wakusizi. Kuna times kwa na busy kidogo running gay busy. Haikuwa ni easy manizi for shizi. No eating no doya kunikithi hapa dizim. Ulikuwa ni mziki ambao kuwa tana rhythm. Hadilo nimekuwa kwenye system, ha. Maisha ni atari bro. Bila nidhamu wezi songa tawe mkali bro. Hamna mkali bro, mwombe Mungu kibali bro. Kabla ya mishe mishe we ubishe sali go.
I need a vacation, let's scrutinize. Think about life, I need a vacation. Nimechoshwa na maisha kwenye spotlight, baby. I need a vacation, ni enjoy life. Kila kitu price. Na nisha haso asubuhi mpaka jioni. Na hii ndo the moment, baby. Sifuri mbili, sifuri tatu, sifuri tano. Magazi juto pesa na fungwa mabano. Kama mchizi wangu wa kweli weni petano. Mchizi wangu wa kweli weni petano. Sifuri mbili, sifuri tatu, sifuri tano. Magazi juto pesa na fungwa mabano. Kama mchizi wangu wa kweli weni petano. Mchizi wangu wa kweli weni petano.